chafua.
Saltido.
Nikune.
Oh.
Nikune.
Oh.
Nikune.
Oh.
Nikune.
Kune
bona kipimo, usinipimie mama. Wakati jasho bado sijamwaga, sitachoka. Ndio naanza sasa, utamwama haba ndo naleta mama.
Wawili, nina swali vile vile kanda wili. Unaweza kunipenda tuwe wawili, ama niketi tu kanandi naye ali. Basi tufanye vurugu baba.
Usiwe na shaka, kama ngata utoshele.
Wana
tutu, chafua. Hakuna mwingine kwa majuju.
Pepeta
nga. Pepeta sakata Nadia.
Pepeta nga. Pepeta Willy.
Nikune.
Oh.
Nikune.
Oh.
Nikune. Nikune.
Twendo my card, sita wacha kukunyonya wendo my candy. Mzalendo mkesho take tena kwa country. Visit me twendo food ile naitaji.
Mika DJ, could you pause, be rewind and come back
here. Nisona na mtititititititit. Chita na mlemojini ya jembo kwa timiti. Ya sote wefu mkasa buni ye mishona mako. TSF
chafua.
Tabili ya mse twendo my card. Sita wacha kukunyonya wendo my candy. Mzalendo mkesho take tena kwa country. Visit me twendo food ile naitaji.
Make you banana, oh la, choro.
choro, 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 jara, choro. Never leave me when I need you by my side. Omo, waja soko. When you can, oh, then you can. Omo, waja soko. Me, I go love you all day, love you all night, all the time. Yeah, yeah, yeah.
Tukonekti kama antena. Nita kupa penzi la kisela. Nita kupa
babere babobore.
Chafua.
Oh, baby, oh. I love the way you move your body. Hey, hey, hey. Ha. Mino president is your cancela. Connect kama antena, antena. Nitakupa penzi la kisela. Nitakupa penzi la kisela. Sura shepu wa mzuri. Nakupa mbia za sufuri. Nata nata. Mina kufata fata. Unavyo ringisha ringisha mama. Basi biringa biringa mama.
Basi desi baby. Pole pole slowly. Kama unapiga degi.
Sichana muzoni uwe. Pore pore mama. Enda here unadeki.
Pinde pinde kama nyoka. Pinda mugongo ni bebe. Nisije nikadondoka. Oh na 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 na.
Yani na pita pita samahani sister. Macho kama unanita mekorea shisha. Mwaga mapicha picha ya sambai insta. Yani kesho kukicha jana kama fita. Suruari pare viatu kule. Silare lare come kao tule. Jotu kufunze kozi ambazo wezi kupewa shule. Jotu kutunze baby wezi fanya kazi ya bure. Ukiwa na king agiza tutaletewa. Ukiwa queen kwenye nyoto tapepewa. Yongeze yongeze nisha nogewa. Napenda kuyumba yumba kisha lewa.
Asema baby apo kati, baby apo kati. Ata mabubu wanatoaga sauti. Baby apo kati, baby apo kati. Ata jambazi suguri na tiga jata rusi.
Twende taratibu kama unasinzia.
Yumba yumba.
Ukiwa kalibu unakumbatia.
Yumba
yumba. Twende taratibu kama unasinzia.
Yumba
anase.
Yumba
liye karibu unakamatia.
Yumba
anase.
Funga funga mishkaki, funga na opaki. Rumba taki taki, lore gumba happy. Yumba juu, yumba chini, yumba katikati. Yumba yumba mwili kama umeregea nati. Samani nambo na yopiga haipatikani. Umepotea uliza Google takupara mani. Kama unachuki ota mbao payangani. Aupasue aldi wingi ukae ndani. Bado na wagongea ngongo, na kumalia mchongo. Na shushia vigongo, mevalia usongo. Goma ngoma msondo, uongo. Anajua Mungu mwenye mbingu aldi na udongo. Seka sema sema mwesha mpera mpera. Nimeba sanchoka na nyuma kafunga tira.
Asema pepia pokati, pepia pokati. Ata mamu wanatoaga sauti. Pepia pokati, pepia pokati. Ata jamani suguri na pigia ya sauti. Leta ratibu kama unasizia.
Yumba ita, mimi naitika. Kimi ita, naitika. Kimi ita, mimi naitika. Kimi ita, naitika. Kimi ita, mimi naitika.
First of all, umeni towafa. Umeni weka juu, yani kama pao. Rehema zako, nafadhili zako. Umenipa kwa upendo wako. Ndiyo mana mimi napepea. Kwa nguvu zako mimi natembea. Wengine wengi walinicheka wakati life ilipozorota. Lakini wewe ulibaki Mungu. Lakini wewe ulibaki Mungu.
Kini ita naitika. Kini ita mimi naitika. Kini ita naitika. Kini ita, mimi naitika. Kini ita,
Nakuomba moyo utulize tulia, nishampata mpenzi wa dhati. Nakuomba moyo wangu siwe na kiwewe, nitumikie na usikwe. Nakuomba moyo utulize tulia, nishampata mpenzi wa dhati. Nakuomba moyo wangu siwe na kiwewe, umtumikie na umsifu ye.
Zabima, kanitowa bongo nimefika mpaka china tuto. Zipuka kishungi nimezima, kamenipa lunch nimekula mpaka dina gi. Santana, Santana, kitandani maji maja na pambana. Kana inama, kana inama, kana voyo kota kama uwasama.
Mwiri kwiri, siko pesh, siko pesh. Namupa mbiri mbiri, sina break, sina break. Nakadundisha mwiri, kitenes, kitenes.
Kameni kiri kiri, imara kesi. Asa nioneshe yaricho kupa mama. Sugua, sugua. Sugu, sugu,
mama we.
Sugu, sugu,
sugu,
sugu, sugu, sugu.
Ta, ta vina bini bini, ama kitoto. Kupe kwa chini chini, ama kwa ngoko. Golisa bini bini, ama kimako. Chenga mwilini, bini yoni boko.
Amake!
Udi, 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 udi. Katoto kako gudi, gudi, gudi. Mudi, 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 mudi. Navyo katafuna kama fudi.
Oya, katoto yani dosalale.
Yee, dosalale.
Nakapa fishi kambale.
Yee, wakambale.
Kibidu bidua.
Oo, bidua.
Pindu pindua.
Oo, bidua.
Yani nakachimbu chimbua.
Oo, chimbua.
Nambandika bandua. O, da, da, da. Yani kama gaga limekoma kwenye gu.
Sugua. Sugu, 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 sugu,
mama we.
Sugu, sugu, sugu,
sugu, sugu, sugu, sugu, sugu,
sugu, sugu,
sugu, sugu, sugu, sugu, sugu,
sugu, sugu, sugu, sugu, sugu, sugu, sugu, sugu, sugu, sugu, sugu, sugu. Nikipe Kenya, pe Kenya, nisiwai nichelewe.
Chafua
kikuchu mundo moni, tachi tachi kiononi. Nuna te Kenya, na kufanya umlewe.
Oh, you must see chocolate monster. So I contemplate on that. And baby better ride for me and show me that you're mine. Oh boy, I'ma go downtown for ya. For your king put the crown on ya. And baby take your time with me. Let's flow like river now.
Asa show me le kitu amekupa mama. Embuchu tama kama inazama. Nikupite chenga kwa dana dana. Tuwafunge kele.
Yoni usiku jana. Jua kizama. Tonze kandana. Kongeshe kila meniba mama. Tuwafunge kele.
Ionizer.
Unde madia kapita. Miki guna ushafika. Yina gani ugenita. Baby. Chalu take kabisa. Eti unache na visa. Ya fira mina visa.
Mr. DJ, could you pause? Bini wind and come back selector.
Chafua.
Are you lying? Mwini madia kapita. Miki guna ushafika. Yina gani ugenita, baby. Shauru taki kabisa. Eti unache na visa. Yafira mina musa vingi.
Ikilala na utakama. Naniita na fumba macho. Nafuta shuka. Naona na pumba zika. Unishika kwa ngipo hapo. Nafarigika. Mambo ya haba yako, no mana na tono no kawe.
Wana 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 wana, pale tulipo kutana. Mikono tukapeana, macho ya katiza mana. Wana 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 wana, pale tulipo kutana. Na wakubadili shena, na siku kubaliana.
Hey, demko miyaro kwa.
I love you.
Oh, see. baki na kutamani sina budi.
What's wrong in my car, Dad? You're a baki, heroin, kinna toto, buko winky, mteke wiki, gizani, pige miki, titi. makata chura baki heru wengi na toto huko wiki mpeke wiki kizani pike miti titi titi piki kikikiti watrange makata chura baki heru wengi na toto huko wiki mpeke wiki kizani pike miti titi titi piki kikikiti watrange makata chura baki
aya aya kwani anakamu yada yeye wanapenda tu malungula
Magic's angry on the beat.
What's wrong in my car, Dajura Baki? What's wrong in my car, Dajura Baki? What's wrong in my car, Dajura Baki? Heroin, Kinatoto, Poco, Winkim, take a week, Gizani, Big Meaty, Titi Titi, Piki, Kiki Kiti, Pinji Link, Gimitini, Ingi Kingi, Ziggy Ziggy, Mitini, Ingi Mini, Piki Piki, Piki, Piki Pongi, Jacky Doki, Kashoti, Piga Poki.
Chain ori ori, niko kori kori Fuko pori pori, ndio nimejaza kama kori Ame shika kutu siya naka fori fori Shika tori tori, chezia doli doli Teka msupa ana mabui bui Unastuka nimekuteka na unijui jui Unataka singo flani za magui gui Kauna swara kuja area nina chui chui
Inauma, but itabidu zoe
Nasema damn digi digi mene team weekendi Come hivi hivi tuji kill vi deadly Sema damn digi digi mene team weekendi Come hivi hivi tuji kill vi deadly Cheke Zidharao chapa na nina tao Zidharao chapa na nina tao Zidharao chapa na nina tao Zidharao chapa na nina tao
Sito kona drinks na madem Drinks na madem kwe kamu Sito kona drinks na madem Drinks na madem kwe kamu Tene Friday kuna kerora Welcome to Tene Friday kuna kerora Welcome Wanna drinks na madem Ama tuna slide tu kwa madem Tukitafuta marish kwa magem Tuna tuna
dem Yala true position every time me a dig it Nike zima washa buda chesa na nari Yati Buda chesa na nari Nike zima washa buda chesa na nari Yati Buda chesa na nari Nike zima washa buda chesa na nari Yati Buda chesa na nari Nike zima washa buda chesa na nari Yati Buda chesa na nari
Shika jaba shika mtoto dini bablas Nige mungu kwa nini ni hola gala dance Shike meza shike onanga yani double dance Mami no fisika unarada kuna kutu gond Gyoka niku benga, gyoka niku beng Gyoka niku benga, gyoka niku beng
New position, new position, new position New position, new position, new position Manke nyuki, manke nyuki yani Queen Bee Machine
Queen Bee Machine
Kakona Queen Bee Machine, sema Queen Bee Machine
Queen Bee Machine
Kame
Entity Kiridi Mivi
Chafua
Weka kademka kwa fiti kukula don mebakisha umbo fix ya kulika Weka kando malkenyuki yani Queen Bee Machine
Queen Bee Machine
Kakona Queen Bee Machine sema Queen Bee Machine
Queen Bee Machine
Kamebeba steki biki nika Queen Bee Machine
Queen Bee Machine
Kaki inamazi ya chene nika Queen Bee Machine
Queen Bee Machine
Neki zidi umengua nika Queen Bee Machine
Queen Bee Machine
Umbala nyuki yani Queen Bee Machine
Kunyuke basi lea utatika Ningoza wacha kwa koweka Mna kamisi nikithani rodi naro kusukia Ni mtaro misi fresha kwa mastingo Nta kushika kilibaro Nokianza eti kuwika Nita kumwaga deza Kugurumisha shimolo utadhani mcheza pan
Weka kademuka kwa fiti kukula Don mebakisha umbo fix ya kulika Weka kando malkenyuki 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 Yani Queen Bee Machine
Queen Bee Machine
Kakona Queen Bee Machine Sema Queen Bee Machine
Queen Bee Machine
Kamebeba steki piki nika Queen Bee Machine
Malkia fali pupa, wako nimedata Sura changa changa, gozi ya koko bata Shepun palisi ya zanga, yani swadata Wangu moyo, utaupeleka puta
Anita kukosa,
sinyora miya mou My mama sita,
karibu come closer
Katoto bisi kuti kuti, madwiti twiti Kameja zia kati kati,
hale
Yani tiki tiki Alivyo katamu yani keki keki
Hale
Madwiti twiti Speedy me ya misifungi beki
Hale
Tuki chiki chiki We mama
Pepete Ipepe Pepete
Ipepete ukinama
Pepete Ipepe Pepete
We mama
Pepete Ipepe Pepete
Ipepete ukichutama
Pepete
kufikisha hadi napotaka. Basi ongeza machojo, leo taratibu misi na garaka. Mbaka machojo.
Bas bas choka mara maringo mi upenda chapa na karimbo. Mi uchapa chapa na nakanya gara mwaga bila dapami. Bas bas choka mara maringo mi upenda chapa na karimbo. Mi uchapa chapa na nakanya gara mwaga bila dapamission. Bila dapamission. Bila da permission, mi uchapa chapa na nakanyaga na mwaga bila da permission.
Anapenda kuziwasha kakuna kiroma, penye kamebeba dhida kana nikoroka. Pasta nangaza sadaka kapeleka kwake, sister, sandi, sare mapara.
Pelekele ring, pelekele ring. Kiki waka man, pelekele ring. Siki nyanya, pelekele ring. Mangoka wakifika basi, pelekele ring.
Niko ring na bifuacha niwa, zimeshika na bifuacha niwa. Kwa the ring uyo bana chakua, shikilie bana uyo takua.
Peleke na ring, peleke na ring. Kiki waka man, peleke na ring. Siki nyanya, peleke na ring. Mangoka wakifika basi, peleke na ring.
Sanitenga, bana chaniwa.
Ndipinga kazi ya
kidongi na bana chanidongi.
Akibaka inambogi na super odi odi. Ebu fungu wa kikonji, super sini river. Whisky watie kichoki. Nenaka ni chichi na mshiki ya kipoti. Kwa mkunyo, nyongi nyongi pinga kazi ya kigongi na da.
Hey, hey, the boy Blizzy.
Niko mashada na anza za kalulu. Dime super banata ni text na katulu. Na pia uziletenge uspoko toka mulu. Ni heri ozi mama da mshika kwa mkunyo. Nyongi nyongi pinga kazi ya kigongi na da. Dogi dogi akibweka itambogi. Super odi odi ebu fungu wa kikonji. Super sini river whisky watie kichoki. Lenaka ni chichi na mshiki ya kipoti. Wokitoki ni korada ya kiwochi. Kierere kama supu ya malengi. Kuna vle bajo anaeza kosa nyege.
First of all nimelana kibenga. Leo mtaro ndo agenda. Nime mcheki pale tawa mejibeba. Chunga hiyo mtaro waa itakumeza. Kila day anajileta. Anashinda kwangu na nachali huko tika. Ukwithi na x-ray washa tuua. Leta malini jichome tukifua.
Kuchimba kuchimba mtaro. Kuchimba kuchimba mtaro.
Baby, ninakaneno niseme na wewe. Tega sikio makini unielewe. Kwa maana wapo wengi wazuri la kwangu ni wewe. My sweetie, chunga siche niache mwenyewe. Baby, oh, baby, oh. You are the all in my heart, oh. Baby, oh, baby, oh. Umenifunga kimacho.
A baby, love you.
Tell me,
utani koroga, koroga, kilia.
Talia,
I love you, I love you, I love you.
Tell me,
alivyo jazo kunyuma. Kama kabeba mlima. Miho ingumu zina. Kama ni boti safina. Utani umakinyacha.
Thank you.